Ai.
Canvas Records.
Bunulu. Umeharibu
matani. Atina ni mana tipsy G.
Oh my god, Brian.
Organize ibaki na mobilize. Nasikia thick thighs ina save lives. Nime verify Goshodo ni my type. Elizome ni nice. Na wendio my type. My type kwanga decent. Nika princess. Nasi mistress. Ni ma mismet. Zama na zama. My type kwanga decent. Nika princess. Nasi mistress. Ni ma mismet. Zama na zama.
My type kwanga decent. Demure. Wangu princess na nipa mamismant. Kwangu sika mistress. For sure. Tazama. Urembo garama. Sakana na namna. Kamu jajipanga mbono unataka namba. Rock niggas hawa bei pongi. Kamu mejam pongi hukopi. Nimeguza mountain sawa chani maintain. Wongara sandi peke na bado na complain. Zama na zama. Laganji bana kupata mama Johnny Chapa.
My type wanga decent. Nika princess. Nasi mistress, ni ma mismet. Zama na zama. My type wanga decent. Nika princess. Nasi mistress, ni ma mismet. Zama na zama. Najuliza kwa ni kutu na wa watu. Ama papa galo ni ache wasiwasi. Nimevumilia siku mingi niko rusty. Leo nataka nifyatue karisasi. Rah! Nilikuanga mjanja tu kwa daro. Nilidab sana manze nilikuwa fao. Leo nazama kwa kondani ya hao. Tap tap na baki nimetinga mabao. Shebe bwana Prado, tupige mamrao. Isi kama chocha za kasongo na ule rao. Vake moja polite tukule njaro. Isi kama chocha za kasongo na ule rao. My type wanga decent. Nika princess, nasi mistress. Ni ma mismet. Zama na zama. My type wanga decent. Nika princess. Nasi mistress. Ni ma mismet. Zama na zama. Zama na zama.